ibintu byadutunguye cyane. Icyo nahera hano nuko nakubwira ati ntabwo ari byo na gato, ntabwo ari byo kuko nta muntu yizi neza ko yakwiba ibyiwe. Iriya modoka na namba pureti zayo, iyi modoka imwanditseho, yanditse ku mazina ye. Ahubwo nkaba naratangajwe na Leta ya Kigali cyane 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 umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga Origen Nduhungirehe, kuba yaratinyutse mu by'ukuri akavuga amagambo y'agashinyaguro nka kuriya ibintu by'urukozasoni kuri Leta, cyane cyane aho Abanyarwanda baba baherereye hose muri diaspora. Ntabwo ikibazo uko cyaba giteye kose yumva aho Umunyarwanda yaba ari yakabaye arengerwa, ahubwo adatose.
Niko se polisi nayo yararashe yo kugeza ubu ngubu ivuga yuko yarashe kubera izihe mpamvu?
Kugeza ubu ntabwo turamenya impamvu yatumye polisi irasa, kuko mu by'ukuri hano hari urwego rwitwa ICD, rukaba ari urwego rushinzwe gukora investigation muri polisi, rukaba ari rwo ruriho kurikiranira hafi icyatumye abo bapolisi barasa, cyane cyane ko n'imodoka abo bagizi ba nabi bari barimo na nyakwigendera umuvandimwe wacu Nkurunziza Camille akaba yari imaze kugonga, yari yamaze guhagarara. Rero tumvikana neza n'impamvu iyo polisi yatumye irasa, ahubwo ikanarenga ikagenda kugira ngo ibanganye ibimenyetso. Nicyo twizera neza, twizera ubucamanza bwa hano. Ntabwo bivuze ko nta ntuze abayobozi bamwe cyangwa abashinzwe inzego zimwe na zimwe ba hano batari korapti, ariko icyo twemeza neza ni uko Leta yewe n'ubucamanza bwa hano bikora neza. End of the day tuzabona ubwo turacyategereje rero kizavamo, kuko haracyari kare cyane, haracyari muri investigation.
Ariko se ubundi abantu bafashanya kwigendera Nkurunziza bakatwara n'imodoka ariyo nayo bakamutwara bashakaga kuyiba, byo mwabimenye, hari icyo mubiziho?
Kugeza ubu kuko abantu bataragera mu rukiko, byibuze bashobore kudusobanura, bashobore gusobanura impamvu yabiteye, tudasimbutse nka Olivier Nduhungirehe tube nkawe tuvuga tujye hino, ni uko tutaramenya impamvu yabiteye, niba se ari abajura cyangwa se ari abandi b'ubundi bwoko, nk'uko n'abandi bigenda bibabaho hirya hino. Sinarinduza tukurikije nk'amagambo nka Olivier Nduhungirehe yanditse, ntabwo tuba tumuziho ibikorwa bya giteroriste, ntabwo yari umujura. Icyo ni icya mbere. Hari ibyo yigeze. Icya kabiri ni uko atari umuteroriste, kuko hano ndibaza akaba yarafashwe yaba ari uko byari bimeze.
Mazimpaka, Baramanda, ndagushimiye.
Murakoze.